Gachi, your godfather. Ziwa napenda kuburn.
Gachi B.
Joro mi joro. Hit song. Yo my baby jobo. Hit song. Alamba, alamba. Hit song. Dampa kamoro. Hit song. Omi nai nai bele nilipe nisepe. Chibudia katoa mbagala. Hit song. Nani kama mama, Kristani Bella. Yuma neche hakuna kulala. Basi mwambie aje. Hit song. Tetema. Hit song. Sugar, sukari, lamba tena. Hit song. Maisha na muziki wakasema. Hit song. Sponsor ni achie mayo wangu.
DJ, DJ, Brimton. Ebu rudia iligoma kama rington. Ya ukucha, washa ma sing song. Basi fanya unaripitiliwe.
Hit song. Hit song.
Fanya unaripitiliwe.
Hit song. Hit song.
Oya DJ, fanya unaripitiliwe.
Hit song.
Unaripitiliwe.
Onkoko na kitambi chawezana. Tai yekota kama uwasama. Gola mide, tuende motibana. Tamu wa janja, you my banana. Kama unachuki vami wani.
Wana unagere.
Tanasha na dona.
Wana unagere.
Mabantu kuwa juu.
Wana unagere, gere, gere. Wana unagere.
Kanyagia, uno. Japa fimbo wasike miguno. Wa Jerusalemu wakasema. Kwani na waume?
DJ, DJ, Brimton. Ebu rudia iligoma kama rington. Ya ukucha, washa ma sing song. Basi fanya unaripitiliwe.
Hit song. Hit song.
Fanya unaripitiliwe.
Hit song. Hit song.
Oya DJ, fanya unaripitiliwe.
Hit song.
Sasa DJ, fanya unaripitiliwe.
Hit song. Hit song.